ni muhimu sisi tunataka peaceful protest na picketing, lakini kuna wale ambao wanachukua hiyo mambo kuiweka in the political aspect na pia kutumia hiyo chukumu ku intimidate na kuharasi wananchi ambao wanajaribu kutetea haki zao. Tunaomba serikali ama askari wetu wakue ambao wako human, ambao wasitumie nguvu excess, kwa sababu they will be held personally responsible. Kama wewe umeua mtu, serikali huwezi enda kusikwa, utaonekana ni wewe umeonekana na hiyo bunduki, na utakuwa personally responsible, not the government.